シャンキーサプライヤ
ーロッチコンレゴス、
おいしおいしおいし、
ドナーニーイゾウアパチラリチャクラムザショーフォレアザショーソムショートバトゥエンジャクラムチャフウアモンバサビチュアネキワンジャニアメントゲニメントゲニアトゥエンジャクラムサワンソムショーワンソムショーワンソムショーワンソムショーアフシトムチャマアサウザフリカダムニI Raman is Kappa I'm standing in a window trap or you score Who ya man is South Africa da moon Mbaka Itali da moon South Africa da moon Mbaka Itali da moon South Africa da moon Mbaka Canada da moon South Africa da moon Mbaka Itali da moon Who ya man is Bonko Sarau Who ne tona tu Sarau Bonko Sarau Who ne tona tu Sarau Bonko Sarau Who ne tona tu Sarau Bonko SarauPotesa, potesa, unataka kunipotesa, potesa, unataka kunipotesa, potesa, unataka kunipotesa. Nisha bagaba lina waektia, siku nikipagabu kuna evisha pila, marabonko inakea, yote ndo sababu. Machisi wamezama kuna inchi za walabu, mungino wamezama kuna inchi za wazunku. Wanasaka pesa, wanasaka noti, noti, washachoka kusema, bonko sobichi.Chila kukichia wanachalazia Wanasiribia, wanatuwaribia Au kisa na voish no mana wanachukia Au kisa mimsela ndo mana nasingizia Naiba, nakeba, halafu ndo natumia Unasiribia sibula tufanye kuli Unasiribia sibula tufanye kuli Unasiribia sibula tufanye kuli Unasiribia sibula tufanye Ujamani usiulize nani Zwasho shankia wena bande zao Kiyompa na kanyagia usiulize nani Zwasho shankia wena bande zao Kiyompa na kanyagia usiulize nani Mtumana wachumpa, unamainte kichisi Nite mchisi, mchisi kichisi Kubaba mlantisi, mlantisi Kunde boksa nantisi Mtumana wachumpa, unamainte kichisi Kichisi Ujamani vaibu kidogo, michano kidogo 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 Vaibu kidogo, michano Atuenja boyasa, wanso mwisho Akishanka chui, virusi kidogo Maisha abonko, unafananishwa Unapigwa nusu kufa Ukinusulika, naenda polisi Unachoma sindano, haunapigwa risasi Natuwa taarifa mfamu Kuna kiwanda cha kusaga binadamu Wamekianzisha, ndio maana tunakwisha Usiseme ukweli, utaumia, 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 utaumia Usiseme ukweli, utajutia, 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 utajutia Usiseme ukweli, utaumia, 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 utaumia Usiseme ukweli, utajutia, utajutia, utajutia Mwanzo mwisho Atuenja boyasa, kambodia Mwanzo mwisho, emansese Atuenja boda mchafu, atuenja bo kikweta Etorinyo, achanika Atuenja bo South Africa na muni Achanika, azompi na ngata Atuenja bo kutunta, baba Oscar Mwuladi Sairo, ataima msira baba Aisha Atuenja bo, atuenja bo mugini nyao Afsito mchama, atuenja bo Aside blokeni, eo mali masuna Atuenja bo mlamu mpumpa, atuenja bo Hey Maginka, hey Bichinyau, hey Abu Badi, hey Umari Masuna, hey Tuntiapo, hey Finkweta, hey Kishanka Chui, hey Tuntiapo Damani Skapa, hey Tuntiapo Kichuana, hey Mapesa, hey Tuntiapo Muradi Sairo, hey Kasimba Batifa, hey Midofoka Supplier, hey Okui, hey Taftaji Kuni Kosi, hey Keko Toroli, hey Nesiki Chantu, Tuntiapo Bagamoro, hey Tuntiapo Fusikila, Aye bi silence Atuenti apo Emi atisa disini gromsi Amjoli walosi Abuti kuwa
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.